uta nolwethu uta angeke savinjwa muntu uta nolwethu uta angeke savinjwa muntu uta nolwethu sithanda sami angeke savinjwa muntu akekho zome endleleni yethu manje angeke savinjwa muntu akekho zome endleleni yethu manje angeke savinjwa muntu ngikhumbula sithandwa saqala ukuthandana sasinenkinga eningi ngikhumbula sithandwa saqala ukuthandana sasinenkinga eningi ngikhumbula dali saqala ukuthandana sasuhlukakabi kabi bavamile ngemithi uhlukanisa abalunganga kodwa bavamile ngemithi uhlukanisa abalunganga kodwa bavamile ubuhle babuye abalunganga kodwa abalunganga kodwa abalunganga kodwa uta nolwethu sithanda sami angeke savinjwa muntu
Sasinenkinga eningi.